nitapokea, pokea, e Mungu wangu.
Yeah. Okay. If I don't know how to pray, you please, Lord, teach me. Teach me. Oh Lord, I want your soul. But if I don't know where to sow, you please, Lord, show me. Oh yeah.
Nasa nikifa moyo leo, na kumbe kesho ndo ulipanga kunibariki, itakuwaje? Aje, nikikata tamaa leo, na kumbe kesho ndo ulipanga kuniinua, itakuwaje?
Oh yeah. Nazidi kazana kwa imani, nangoja ipo siku itafika. Kazana kwa imani, nangoja ipo siku itafika.